maphutha senza mistake.
Shisa senyuka sehla senyuka senza maphutha
senza mistake.
Senza maphutha
ayo senza mistake.
Ayo senza maphutha
ayo senza mistake.
Shisa senyuka sehla senyuka senza maphutha
senza mistake.
Ayo senza maphutha
ayo senza mistake.
Ayo senza maphutha
sa
shoo.
Shaisaka nyuka sehlase nyuka senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Sishaisaka nyuka sehlase nyuka senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Ngavela ngakhumbula demthula ekoduluna ukhona ozokuduza. Ekoduluna ukhona ozokuduza. Angibekele amakhamera azongishutha. Mina mifise ngabe ngaluthi. Ngizoluta namaphutha, ngibukunayo bengizoluta. Kodwa manje senza amaphutha, senza amaphutha,
senza mistake.
Hayibo senza amaphutha,
senza mistake.
Senza amaphutha,
senza mistake.
Hayibo senza amaphutha,
senza mistake.
Senza amaphutha,
senza mistake.
Senza amaphutha,
senza mistake.
Senza amaphutha.
Sa.
Sishayisa kanyuka, sehla senyuka, senza amaphutha,
senza mistake.
Senza amaphutha,
senza mistake.
Senza maphutha
senza mistake.
Sishayisa kanyuka sehla senyuka senza maphutha
senza mistake.
Senza maphutha
senza mistake.
Senza maphutha
senza mistake.
Inda
angisimahlisa ekwasuka na
toko
angishisi makhekhe ngibhaka nice amakoti wayekosi mawutha ebathisha asho emthudawe emasumo. Pata abantwana, gqoka amagushu, gqoka amalungu. Leli mistake,
leli mistake,
yothi leli mistake.
Ebathini
boy, engithudawe emasumo. Pata abantwana, gqoka amagushu, gqoka amalungu. Leli mistake,
yothi leli mistake,
yothi leli mistake.
Ebalande lo,
engithudedeli hitha kuloni mistake. Lo mano risa kuloni mistake. Basaphathano lu, akuloni mistake.
Senza maphutha.
I sense a mistake.
Sam.
I
was senza maphutha.
I sense a mistake.
Sam. Shoo. Senza maphutha.
I sense a mistake.
Sam.
Senza maphutha. I sense a mistake.
Shaisaka nyuka sehla senyuka.
Senza maphutha.
I sense a mistake.
Senza maphutha.
I was sense a mistake.
I was sense a maphutha.
I was sense a mistake.
Shaisaka nyuka sehla senyuka.
Senza maphutha.
I sense a mistake.
I was sense a maphutha.
I was sense a mistake.
I was sense a maphutha.
Sam.
Shoo.
Woo.
Yellow
Lord,
a son
whose woman shallows on my love.
Inda
Shaisaka nyuka sehla senyuka senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Sishayisaka nyuka sehla senyuka senza maphutha. Hayibo senza maphutha. Hayibo senza maphutha.
Lo mano risa, kuloni mistake. Basaphathano lu, akuloni mistake.